yadumu naye, nimemzimi ya kichizi, ndio maana niko naye, namfagilia mpenzi mpenzi, inshallah nitadumu naye, tunapenda na zizi, iwe maisha mimi siwezi mpaka nife na yeye, anavyojua mapenzi sijaona kama yeye, na kumkosa siwezi mpaka nife na yeye, animaliza kwa pozi na mapenzi yake yeye. Usema yote siwezi, siwezi, hii siri yangu mie, animaliza kwa pozi na mapenzi yake yeye. Usema yote siwezi, siwezi, hii siri yangu mie. Wanochomwa na wataka, iwe ndani ndani ya sahani, unilisha muhiba asilani asilani, wanochomwa na wataka. amani. Benzi watu vurugie, hawawezi asilani asilani, wala wasiingilie. Labda nife nende kaburini, au wafe ni mzike ye. Labda nife nende kaburini, au wafe ni mzike ye. Mapenzi yetu ya shani, raha na mambo yake oye. Nampenda kama nini, Mola jalia tutulie. Mapenzi yetu ya shani, raha na mambo yake oye. Nampenda kama nini, Mola jalia tutulie. Wake karaha sioni, raha pendo letu sie. Cheko bashasha usoni usoni, inshallah nitadumu nae. Kwake karaha sioni, raha pendo letu sie. Cheko bashasha usoni usoni, inshallah nitadumu nae.